Get free music on mdundo.com.
Yangule.
Simple crazy brown. Nataika D.
Purchase your tracks today.
Baby gay, akisita kutenda. Vitu nimecheki kwako zote nimependa. Umebarikiwa uno sauti warema. Kwanza nikicheki lips napoteza nete. Kila mali unaenda ati unapendeza. Kwanza hizo nyama vilezi watesa. Itabaki nimekula tu maheta wakimeza. Iwana seki viti gana kupenda. Kwako nimechizi kwa lapsi jiwezi. Umenifanya weak babe unakaa mwezi. Sina la kufanya nilo meni drive crazy. Mashukuru God ama ingilia penzi. Yeti nipea roo na akanipea do. Akanipea love na amini kakushu. Akakupea shi na mondo kue queen. Akanipea chuma nani kue king. Zote mbili zikigusa na mutamkolea. Lakima baby duty nimekuzoea. Kwa kweli misioni wende unanionea. Mapenzi nitakupadishi ndio kuongea. Nataka nikubebe, nikubebe. Nikumwagie mane ya kimabebe.
Kwako nimekuwa bubu si bongi. Kwako nimekuwa kipofu si oni. Kwako nimekuwa kisiwi sisiki. Aki baby girl nimekuwa crazy. Mabeste wako wananionea. Kila mtani kienea wananza kuniongelea. Iza iza baby girl ulijaliwa na sauti. Umeduni kuwe cheesy I don't know why. Aki baby you got a nice sip. Nataka nikupe love more. Na misi tawai kuacha. Bele umati unanionea. You baby you got me crazy I don't know why. Your love is so beautiful. When I look at you I feel happy.